Nenda kuzi kwitu ndani ngabande watermelon. Kitu kumusi ngabande ma watermelon. Kitu minundu menambeza mingi sanai. Watermelon isi nambeza zia kitai. Zia laisi iwa ila zia majini. Beza zia laka iwa ila zia satani. Watermelon is your gelity and sunny. Oh, Tony, and no engame and ambassade. Oh, Tony, beg a lava, measure softy. On and go, Nizekio, one on and you. Yellow way, a bandit, watermelon. Watermelon in a mote, a mabesai. Watermelon in a mote, or tangiri.
Kalandine, Chaloka say.
Ovandi wa watermelon with ya wana jelenji sana. Waibando katinda mundani. Mudhenyo no tukuzemba niche na wanyamai. Mudhenyo no tukuzemba niche na ilwengei. Wana wabenya uyo kilote silingie. Wana wakoma uyo kilote sumunie. Mbuga yengi ba uithia ni matatizoi. Na ya njivangu tajemba doni shidai. Watermelon ini mumea wa stressi. Watermelon ini mumea wa pureshai.
Emma Kalikie, the most beautiful lady in TikTok, eh? Benguata
Benguenda wakulima tuithiwe na umojai. Anumamuzi tuithiwe no shirikai. Jeremia moto wa MC wito wangine. Bwana moto wa tuzo vizye sako mungye. Sako yitu yote za watermeloni. Kirendi wani hitewe na silingi bibiti. Kirendi to hitewe na silingi voti. Nendi dhiri hitewe na silingi lati. Ngewa ye kumine ngolo isu ni eksi. Ngewa ye kumine ngolo iyo akuna biu.
Samson Kitungi, Edward Lea,
Ivanda watermelon ini na wo mingi sana nye. Kitu minondo ni kalite tauni sana nye. Tauni tweka langu tabye idha saraki. Mome kaloke nuka ote silingi. Mome kaloka rita yote sumunye. Ukadhu kumaku ibave na nyumba siandui. Ukadhu kumaku ibarene mwemande mutu. Eka nenu kenga bande watermeloni. Mwana neza nyengoka nine wadhi. Wadhi musio watunga shukurani. Wewa na ikilia umane mwati ya sare. Wewa kwa ikilia kini yekite isani.
Babande Sun Eka noke ni sisye. Kana mwebata na kwa Shambiki Josidi Sare Mbandi Eya Mbende Mwenye kiti ye Atikyao Undo kulwa Nenge kunenge Bakande Mamae Wata indai Nakwenda kwata.
Steve Mwendawe, kilili kwa ndombe, udhawasi ya mwenene wa taili, ngazi, na siendu siya stima. Nundo hela bookshop ya Best Solution Mobile Clinic ya, yaani mafundi masimo, businessman kuma kwa ya kilili wate makweni county. Atana!
Beni so nyingungu mbulave, wala wa mbembandi, kethe ka, wakende kebeti. Siana matana jodi amone bandiye gabana li di automobiles ridi kasela mbasa Onerele Miloko Wajia Felix Imanzie Wabudisia Kumogaze Kede kialo musioki Kede mololo Mazoma emwe Uwe muzobo Kikoku kiasua Mutambuka mbois Hindi wendia kue Kende kwa mbaraka hii Azomi mbaka ba Aye Zawe Nere wake mbq Ila greenifier hii AKA Elote mwene Uwe kwa wane zawe Uzabu njiba njio gamba Kende jie njio ni muno Isoba Shuria Daniel Mbende Na mwenge Leja Maxwell Mwalimo The King of Wangla Kadamaka om Oya mwenge kitoe Tungo manzia When he loves a small city, Annex Maroro Gune Babu Lechizo Don't let me go away. We mutuvia Jama nombaya gamba Neza town ye Wega neza Rende ambaye Aye Churi akadoka Wanjeni wanjeni Jeje jeje Mwane lao dae Nabi ya mani meza na mwara nawe Mwara nile anzeo Jia Steve Jezikuwa diya kiyomo Ile ya mwara nikeo Specials in the therapy company in Mombasa. How are you, my dear? I miss you. David Biti Musomi, Mugawazi Watermeloni, Madula Mazio, Kereza Sokone, Avala Inuwa Kele, Kenya Kuo Lava, Hello, how do you get down here? Mamu ya nunga, eh? Joka na Liza Beti Danu Computer Wizard, eh? Weka na zopro kwa chumbagi ya kwa Online Asande Samson Kitungi Dia wa mwishimua Dr. Gideon Mulungi MP wa Mingi Central Bewata Kedeka Gabriel Singh Ereza Mombasa, eh? Mombasa kwa ziata Tanda mimi toka mba iba Aye Obana musiki wa mutua Itha mabasa Mrebu mwene Mwengu langa bande iwe Bandi ya nenebie Gerardi Mwanosu Kede kabizi muno MC ya wala uwa Skodi ya kwa atine, eh? Elishabeth, my friend from Bobech. Kongoi, you are dazzling, eh? Go ready, Maisha. Standard Media Group. Umsalime Sugar Boy. Sugar Breeze. The Kitty Boy, eh? My Menda. Mwenye Titi Nangwala. Walu Maruba. Endombe la mwenye. Aye. Mwendewe Ndeki nene Sabulaya wa mudhelo HIV Mwaibyo Nibandu boy wako nange street akaza kama musi we ya niwe mele muna wamba ito mundu wekendo nikiake nonge desi ae anita ndano nomwe koke akia
ira mix mwendwa Shauri ambenzi.